zmusicafrica.com.
Mandem.
Apanisakira drama. Got no time for drama. Magilo, tisana. Maafu, nimbama. Osani pasacha musana. Aiza kulawa ni mambama. Toka hapa iwe ana. Nikuona moka mwana. Nuwanda nisakira drama. Ena got no time for drama. Ayopo mambila wafana. Isi levo ya wana. Uzatipeza paka mwala.
Mandem.
Uzi mbela ndiwe lapa. Kazi ndiwe cheka mwana. Nipaze maafu, noti musana. Sande patempo kuimba usana. Napwela na pasi vosala masana. Mesha wafana mukonda musana. Nipaze kakwam, noti makwam. Zaku menya duto uzafulam. Mungala che upole kapa bafana. Mzimu wa poverty ini nagani. Ninda patawa nukusakira drama. Nifuna kusogoro nikasungi ya mama. Lots I'm pushing from Monday to Sunday. Never give up, janki kazambi. Kusungi wanako na kwevi ni pressure. Wapumo kuna mziru faka mu pressure. Patience pays, titia mangini. Nita balastu wa sanduka mbira. The pool is big, don't know how to swim. Choka chabe kuchila umwelo. Dava siva pulu musa amwal. Be proud, this is what you have. Vena wakavila kunkala navu. Aveni vena watipla lina hivu. Hello yako eni uza disingu. Shine.
Hapa ni sakira drama. Got no time for drama. Magilo, tisana. Maafu, nimbama. Osani pasacha musana. Aiza kulawa ni mambama. Toka hapa iwe ana. Nikuona moka mwana. Nuwanda ni sakira drama. Ena got no time for drama. Ayupo mambila wafana. Isi levo ya wana. Uzatipeza paka mwala. Dei chiponya minyala. Uzi mbela ndiwe lapa. Kazi ndiwe cheka mwala.
Ganshi kwete pona ngunizare. No turo tetindare. Awana fry in the sky, wambidi wakamba ndine chikari. Kugwa mumazinama. Kero wakankana, siwo kwana ni chainama. Life yanga wama ni kopa. Munga social media wama ni stoka. Na buera na futi na choka. Mumukosi na vara na choka. I don't chill na ma TikTok. Ni machoka poche na shokwa. I live my life munga ni rota. Ndine champion but wama funo wana lose. I'm the goat, ndine kambuzi.
Ndine kambuzi, ndine kambuzi.
Nigga gang, nigga gang, nigga gang.
DJ Andre back in it, yo.
Z Music Africa.